ziko mwino mbare neva mawabwino abwenzi wokondwa kwambiri kukhala pano mawuno ndi kukhala ndi malonji awa kuchokera kwa abusa zimenezo zinali zabwino kwambiri inu mukudziwa kuyankhula za akavalo inu mukudziwa kuyika zingwe pa iwo ankadziwa kuti ntchito inali kubwera chabwino izo ndine wokondwa basi ambuye amalipanga ife kukhala akavalo wogwira ntchito kuti tizikhoza kugwira ntchito apobe chotero ife sitikhala konse sitimatupa kwambiri nkomwe kuti tichite china chake kwa ambuye ngati izo zitigwera ife kuti tichite izo ngakhale okhala wotopa kwambiri lero ine ndinangokhala ndi nthawi yoyipa ya izo mumasiku angapo apitawo ndikupita ku California ndinachita kupita pa sitima ndipo ine ndikukuzani inu kukamba za mabampo mabampo njira yonse kunja uko maola 53 kuti ndikafike kumeneko ndipo ndinakafika kumeneko 2 koloko mmawa 5 koloko ndinkayenera kudzuka ndikupita kukalalikira msonkhano wa pa wairesi kenako a Christian businessmen ine ndinkayenera kulalikira kachiwiri ku msonkhano wawo wa maiko onse ndiyeno masana amenewo ine ndinalalikira kukachisiwina wamkulu wa baptist ndipo kenako usiku umenewo ndipo kenako ndimangopitirira kumayankhula maola angapo aliwonse mpaka potsiriza tinathera lolemba usiku ku Angeles Temple ndipo kenako ndinakwera sitima pa 11 ndipo ndinakhala maola 64 pofika ku nyumba chotero inu mukhoza kulingalira kulowa dzana ndipo basi ndipo dzulo mkazi wanga analandira mafoni 50 chakuti wosamvetseka kuti ndibwere kudzawapempherera anthu dzulo mawawokha mwaona mafoni 50 chakuti achilendo zoonadi onsewo sanali akonkuno iwo anali mafoni a dziko lonse koma basi kodi mungabwere ku Florida kodi mungabwere kuno ndi ku Louisville iwo yongatenge bwanji mwa 53 amenewo tsopano kwa mawa umodzi wokha chotero inu mukhoza kulingalira chotero dzulo masana ine ndinabwera kuti ndidzaone pakati pa ena abwenzi athu okondedwa chimene nthenda ya mgerekezi ili mnyamata amene ine ndinkamudziwa zaka zapitazo anali chithunzi kumene cha thanzi mnyamata wooneka wa zamasewera ndipo tsopano ali pafupifupi usinkhu wanga ndipo iye akhoza kudutsa 90 ndipo iye wagona akufa ku Henryville mzake wa mbale wanga wabwino kuno mbale Neville anali Kermit Spurgeon abambo ake mlaliki wa uthenga ndi mphunzitsi wa sukulu ndipo mwamuna wamphamvu wabwino ine ndinalowa nyumba mbale Neville atandiwuza ine kuti mnyamatayo amafa ndipo ife tinali ndi mwayi waukulu womutsogolera iye kwa ambuye yesu dzulo ku chipulumutso cha moyo wake ndipo mkazi wake ndi ine tagwirizana pamodzi ndipo tinamupempherera iye moona mtima kansa itamudya iye kuchokera pa mapaundi 200 ndi chakuti mpaka ine ndikukayika kuti iye amalemera 60 chotero ife tikukhulupirira ndipo tikugwiritsitsabe kuti mulungu amuchiritsa iye kuti ife sitikudziwa chimene chiti chidzachitike koma chinthu chimodzi ife tikudziwa kuti iye wadutsa kuchoka ku imfa wapita kumoyo ndipo ine ndikulingalira zomwe abambo ake akhungu okalamba ankaganiza pamene uthenga umenewo unabwera kwa iwo pambuyo pa zaka zonse zomupempherera iye ndipo pambuyo pa zonse muzimulera mwana munjira imene iye akuyenera kuyendamo mwaona ndipo ine ndikudziwa kuti iye anali ndi chitsanzo chabwino pamaso pake kusuntha kuchokera kumeneko kupita ku New Albany kwa akaza Slota omwe ankakhala kunja kuno ndipo madokotala anali atamupatsa iye mpaka 6 koloko kuti akhale moyo chotero izo zinali kwambiri zomvetsa chisoni kwambiri pomadikirira ndi malo osiyanasiyana mnyamata wina ankakhala pafupi ndi ine kumeneko iye ankangoyendayenda mnyamata wabwinobwino ankagwira ntchito ku Bell Telephone Company pafupifupi usinkhu wa zaka 20 chakuti zakubadwa anali bambo wa ana atatu kapena anayi ang'ono mtsikana wake wang'ono anagwa tsiku lina ndipo anathyola mkono wake iye anayamba kumva dzanzi mdzanja lake izo zinamupuwalitsa iye iwo sakudziwa nkomwe chomwe chili cholakwika ndi iye iye wagona kunja uko ndipo apo iye ali basi chinthu chimodzi pambuyo pa chinzake ndipo matenda pambali iliyonse ndine wokondwa kwambiri kuti pali njira yotulukira ndine wokondwa kwambiri kuti ife sitikuyenera kukhala kuno kwa muyaya ifenso sichoncho inu ife tikanachita chiyani ngati tikanakhala kuti tizikhala mnyumba ya tizilombo iyi kwa nthawi zonse ndine wokondwa kuti pali khomo lotseguka ndipo ndizo zonse zomwe dziko lapansi lili ndi nyumba ya tizilombo basi ndizo mwasanga basi pamene ino muganiza kuti tikuyenda bwino ndiye apa pamabwera china chake pa njirayo ndipo komabe apa pakubwera china chakenso koma ndine wokondwa kwambiri kuti pali njira yotulukira wokondwa kwambiri kuti ambuye yesu wabwera ndipo watipangira ife njira njira yopulumukirapo. Chotero mawa uno mlongo wanga Cox wokondedwa analikundiuza ine kuti wina wake analikubwera pamene timawape mphanthu akumeneko kuti abwere kuti adzapempheleredwe ndipo wina sanathe kukhala koma maminiti pang'ono chabe ndipo kenako mwina mwake ine ndikanawapempherera iwo ine ndisanakhale ndi msonkhano ndipo ndiye ngati iwo akanati abwerere ndipo ine ndinaganiza ndiye kwa ena onse amene amafuna kutsalira ine ndiupanga uthenga wanga kukhala waufupi mawa uno pokhala ndasasamawu ndi ndipo ndiyenera kuti ndizipita nthawi yomwe ino ku msonkhano wina ndipo chotero ine ndipo msonkhano wa ku Chicago uyamba loweruka likubwerali ndipo kenako ine ndikuganiza kuti ola lafika loti gawo ili la dziko likuyenera kulandira kuchezeredwa kwakukulu pakuudza kwa mbali wathu wolemekezeka Billy Graham Louisville sabata yakubwerayi iye adzayamba nthawi yomweyo Louisville ine ndikayambira mu Chicago chotero ine ndidzakhala nditabwerera chonchobe ine ndikufuna kudzakumana naye iye pandekha pamene iye ali kuno ndipo abwenze na adzandionetsa ine kwa iye ndipo ine ndakhala ndili mu mzinda omwewo kutsidya kwa nyanja ndi malo ambiri osiyanasiyana koma basi chotero ife sitinakwanitse kukumana wina ndi nzake ndipo ine moona mtima ndikupempha mpingo uno ndi gulu lino la anthu limene lasonkhana pano mawa uno kuti atenge msonkhano uwu pa mtima wawo uko mu Louisville ine ndikufuna kunena ichi basi mwanjirayo kodi inu mukudziwa kuti 87% ya zakumwa zoledzeretsa zimachokera ku Louisville Kentucky ndizo zimene zimamwedwa mu United States 87 kodi inu mukudziwa pafupifupi 90% ya fodya yense ndi zinthu zimachokera ku Louisville Kentucky kodi inu mumadziwa kuti umenewo ndi mpando wa Satana iwo ndi todi uli iwo ndi todi uli amodzi mamalo olimba kwambiri amene alipo mdziko lidera lino lozungulira kuno kuti liswedwe chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu ndiye ngati anapita kumeneko akulira misonzi akuyesetsa kuti aliswe dziko lino mizinda ya mathiti kwa Ambuye Yesu penyani Erickson onsewo amene ankatulukako ngakhale akuchita kulira za momwe iwo anayesetsera ndikuyesetsa John Sproul anachita kusweka ku Glory Barn uko akuyesetsa mwakuthekera kwake kuti achiswe chinthucho chifukwa cha Ambuye Yesu momwe ena ayimira pa nsanja kudutsa mizinda ya mathiti ndikuyesetsa ndipo sanathe kuiswera iyo kwa Ambuye Yesu tsopano ine ndikuganiza Billy Graham ndi mmodzi wa amuna wodziwika bwino amene alipo mu dziko lino muchipembedzo mwakulingalira kwanga zoona tindi mabishopu ndi ma akibishopu koma mwakulingalira kwanga iye ndi mlaliki wa uthenga munthu wa Mulungu ndipo chotero ine ndikuganiza kuti iye monga nkhondo a Chikhristu pamodzi tiyeni tidziyike tokha ndi mitima pamodzi ndikupempherera msonkhano umenewo kuposa kale ndikupempha kuti Mulungu mwanjira ina kapena nzake atipatse ife moyo ndi kuswa mpando wa Satana kuti iwo atseke malo ofulula mowa aliwonse ndi kuwotcha mafakitale a fodya ndi kudzazitsa mipingo ndi kukhala ndi kutsanulira kwenikweni kwa kachitidwe kachikale ka mzimu woyera Ambuye adalitse tsopano ine ndili ndi china chake chosiyana pang'ono chosazilowereka pang'ono choyambira mʼbale wanga ali ndi mwana pano amene iwo akufuna kuti aperekedwe kwa Ambuye ndipo ine ndikuganiza ife tichita izo basi tisanapempherere wodwala ngati Mulungu alola ndipo ngati mulongo geti angabwere palimba ndi onse amene ali ndi ana ang'ono tsopano mu baibulo ife timaphunzitsidwa pakuti tsopano ambiri anthu ambiri amati kuwabatiza iwo kuwakonkha madzi ena pa iwo amautcha iwo wamakanda ubatizowo chabwino tsopano izo zili bwino inde musamuvulaze mwanayo ndipo ine ndikutsimikiza kuti zikhala bwino ndipo ena ali ndi njira zina zomwe amachitira izo ndipo koma ife nthawi zonse timakonda mwapafupi basi momwe ife tingathere kukhala ndi njira ya baibulo yochitira izo ndipo njira ya baibulo yochitira izo palibe malo mu baibulo pamene iwo anayamba achitapo izo ndi makanda anali chabwino tsopano pamene chipangano chakale iwo ankawapanga mdulidwe ine ndikudabwa ngati akuluakulu angapo angamusunthire mlongoyo pang'ono pokha kumbali imodzi apa ngati mungatero mpaka titatha ndi kumpereka mwana mlongo amene ali pa machira apa ndipo chotero inu simukusamala mlongo wokondedwa ndi mphindi chabe ndipo ife ndipo chotero ndiye mu chipangano chakale iwo ankamuchita mdulidwe mwana ndipo mu iwo ankamuchita mdulidwe mwana ndipo muchipangano chatsopano njira yokhayo imene iwo ankachitira izo iwo ankawabweretsa ana kwa Ambuye Yesu ndipo iye ankawanyamula iwo mʼmanja mwake ndipo ankawadalitsa iwo ndipo anati lolani ana adze kwa ine ndipo musawaletse iwo pakuti ufumu uli kwa otere tsopano ngati pali mayi wina aliyense pano amene ali ndi mwana wawo wang'ono amene akufuna mupereke kwa Ambuye ife tikhala wokondwa kuchita izo nthawi ino ndipo tsopano mulole ife mwacheru tsopano dzina la mwana wang'ono uyu ndi ndani mnyamata wang'ono Robert Lynn tsopano izo nzabwino mwamphamvu tsopano izi zili ndikukhulupirira inu munamutenga kuti muzimulera mwanayo izi zikuonetsera mtima wa mayi kwa mwana ndipo poganiza za izi iwo posakhala ndi ana aliwonse komabe ankafuna kulera mmodzi iwo anamutenga wang'ono uyu kuti amulere kodi inu mukuzindikira kuti tonsefe ndife ana otengedwa kuti tileredwe mulungu anatikonda ife kwambiri mwakuti anatitenga ife mwa mwana wake Khristu Yesu ndipo ife tonse ndife ana otengedwa kuti atilere ndipo kumbukirani pamene abambo ndi amayi awa akuganizira za wang'ono uyu amene analibe nyumba yoti apiteko iwo anamupatsa iye nyumba kuti amulere iye ndi kumusamalira iye ife tinalibe nyumba yoti tipiteko ndipo mulungu anatipatsa ife imodzi ndi mwana wotengedwa kuti aleredwe dzina lake ndi Robert Lynn Branham mwana wokongola kwambiri wang'ono tsopano tiweramitse mitu yathu Atate athu ofunika kumwamba monga masiku apitawo momwe abambo ndi amayi ochuluka anakwezera ana awo ang'ono mʼmanja mwanu ndipo inu munati lolani ang'ono adze kwa ine ndipo musawaletse iwo pakuti ufumu wakumwamba uli wawoterewa ndipo wang'ono uyu wopanda nyumba wapatsidwa nyumba ndipo inu mwayika mʼmitima mwawo chikondi kwa mwana uyu ndipo Atate ife tikupemphera kuti inu muwadalitsa amayi ndi abambo awa pamene iwo akumulera mwanayo ndipo mulole iye aleredwe mu nyumba ya pemphero ndi kuti aziphunzitsidwa kupita ku tchalichi ndi kukhalira moyo Ambuye Yesu mudalitseni iye Atate wokondedwa akumwamba ndipo tsopano ngati inu mukanakhala pano pa dziko lapansi muthupi la nyama momwe ife tayimira mawa uno iwo akanampereka mwanayo mu mkono wanu koma inu munapita kumwamba ndipo munatidzoza ife kuti tipitirize utumiki mpaka inu mudzabwere ndipo Atate pamene mʼbale wanga wamagazi yemwe akumuyika mwanayo mʼmanja mwanga ine ndikumpereka iye kwa inu mudzina la Khristu dalitseni mwana uyu ndipo mulole iye akhale wamoyo ndi kukhala wathanzi ndi wamphamvu ndipo akule kudzakhala wantchito wanu adalitseni abambo ndi amayi mnyumba ife tikumpereka iye kwa inu mudzina la Ambuye Yesu Khristu ameni akudalitse iwe Agnes ukhale mayi weniweni ndipo iwe Jesse bambo weniweni kwa mwana uyu ndipo mulungu akudalitseni inu mukuyesetsa kwanu ndipo mulungu akhale nanu inu muli bwanji dzina la mwanayu ndi ndani Robert Wina chabwino izo zili bwino Robert Darrell ndipo dzina lanu ndani ndiwe wang'ono ndi dzina lanu lotsiriza MacLeod chabwino izo zili bwino kubweretsa mitolo ndiye chimene abambo ndi amayi amachita wabweretsa iwo kwa Ambuye Yesu mlongo wagona pa machira akuoneka woyipitsitsa kuposa onse momwe ife tikuonera iye ali pa machira ndipo ife tikanati ngati pali wina wake iye akufuna kuti adikirire maminiti pang'ono chabe kuti amve uthenga asanapemphereredwe ndipo ine ndikuganiza kuti ndi zabwino kwambiri kwa basi ngati pali wina wake pano amene sangathe kudikira ndipo akufuna kuti achoke ndipo ngati inu mukufuna kuti mupemphereredwe tsopano ife tikhala okondwa kuchita izo ngati inu mungakweze mwamba dzanja lanu ngati sichoncho ife tikhala ndi msonkhano wa machiritso mwansanga ukangotha uthenga waufupi kungoyesera kuti zigwirizane ndi kalasi ya Sunday School chabwino kenako ife tiwerenga lemba ndi kudzakhala ndi uthenga ndipo mwansanga ndipo kenako titenga nthawi yathu mu mzere wa pemphero ndipo tsopano ife tisanayambe ine ndikufuna inu nonse amene muli bwino mmawa uno kuti muziwakumbukira iwo amene akudwala chifukwa tikuyenera kupemphererana wina ndi nzake ndipo ine ndinali wokondwa kwambiri pamene ine ndinafika ku California tsiku lina ndikulowa mu makachisi awo amene iwo ankayesera kukankhira panja ndipo ku Clifton iwo anali atayima kuposa mdadada wa mzinda kunja uko pa nsewu akungofuna kuchitira umboni ndipo akuti mbale Branham ine nthawi ina ndinali ndi cancer inu munatipempherera ine ndinali wakhungu ine ndinali ichi ndipo kumatsika ndi nsewu ndikumverera koteroko ine ndinaganiza mulungu zidzakhala bwanji tikadzawoloka ndi kubwera kutsidya linalo ndi awo apo atasonkhana mateni sauzande atayima pamenepo ndipo chidzakhala chinthu chodabwitsa bwanji pa nthawi imeneyo chomwecho ndiye khama lathu lotoka lali ng'ono silidzatanthauza mochuluka kwambiri tsopano ife timapita mpaka ife basi zimaoneka ngati ife sitingapitirire patsogolo pena ndipo basi timangotopa ndi kungokankhirapo ndipo kenako satana amabwera ndikudzati ndiza ntchito yanji zimenezo iwe kuchitira chiyani zimenezo mayi komano iwe ukaganiza za zinthu monga zimenezo izo zimasintha izo pamodzi izo zimapangitsa zinthu kukhala zosiyana tsopano ife tisanandikire mawu ife tingapemphere kachiwiri mphindi yokha Atate athu akumwamba ndi mitima yoyamikira kuti ife tikubwera kwa inu ndithudi ambuye inu mmadziwa kapangidwe kalikonse ka munthu ndipo momwe iye alili wofowoka ndi wosalimba ndi momwe iye ali wopanda mphamvu ndipo chowiringula choterocho ngati a wantchito wanu munthu ali koma mbuye inu mwachisomo chanu mwatiitana ife kuti tikhale wantchito wanu ndipo ife tikuzindikira mawa uno zakusayenera kwathu ndipo ife tikupempha kuti inu mutilandire ife atate lero ndipo mutidzoze ndi mzimu woyera ndipo muyankhule kwa ife mawu achitonthozo amene inu mwawayankhula mu mawu anu oyera apa ndipo ife tikupemphera kuti mzimu woyera utengere mawu aliwonse mpaka ku mtima basi kumene iwo akuyenera kukakhalako ndipo kumeneko iwo akazikike ndi kukula kukhala chisangalalo chachikulu mitengo ya chipulumutso perekani iza atate achiritseni wodwala ndi osowa ife tikudziwa kuti iwo ali pano ndipo ambiri abwera kuchokera mamayilosi ambiri ndipo agona mahotero ndi zinthu kuyembekezera mwayi woti apemphereredwe ndife wokondwa kwambiri chifukwa cha mwayi waukulu wa mbuye kudziwa kuti inu muli pano kuti muchiritse wodwala mulungu amodzi awodwala kwambiri amene ife tikuwadziwa ndi mwamuna ndi mkazi wodwala tchimo ine ndikupemphera atati akumwamba kuti tsiku lino kuti inu mutero mwanjira yapadera mudzoze lero ndi kupulumutsa otayika mwamuna ndi mkazi aliyense otayika mulole iwo abwere mokoma ku mpando wachifumu wachisomo ndi kudzapulumutsidwa pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu ameni tsopano ambuye awonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake pamene ife tikulowa mwa iwo ine nthawi zonse ndakhala wokhulupirira wamkulu mu mawu pakuti kuno ndi mausiku angapo apitawo ine ndimayankhula kwina kwake pa anenera amene anapita kukanenera koma Mikaya aneneri 400 adapereka khoma limodzi lolimba komabe Yehosafati anati kodi palibe mmodzi winanso 400 anali atatha kupereka mawu koma Mikaya anakhala ndi mawu a Mulungu. Iye anadziwa kuti panali china chake cholakwika. Ndipo bola ngati timva chilichonse kunja kwa mawu a Mulungu, ife timadziwa kuti pali china chake cholakwika. Izo sizimamveka bwinobwino. Yesu anati, nkhosa zanga zimadziwa liwu langa, ndipo mulendo izo sizidzamutsatira. Ndipo zikomo ino chifukwa chopemphera kunja uko, chifukwa cha chitsitsimutso cha ku Angeles Temple, usiku woyambirira kumeneko, iyo imangotenga 5,500. Iwo analowetsamo 6,000, ndipo ozimitsa moto anadzatseka zitseko, pa ola limodzi ndi theka ndisanafike kumeneko, ku Angeles Temple. Ndipo mume ambuye wathu Yesu wokondedwa anapulumutsira otayika ndi kuchiritsa odwala. Izo zinali zopambana. Ndipo tsiku lotsatira, ndipo mulongo wathu wang'ono Hicks, amene anali mphunzitsi wa Sunday School kuno, ine ndinakomana naye iye ndi ana ake ndi mwamuna wake. Ndipo ine ndinakumana ndi mbale Ben Bryant ndi onse amene anapita kuchokera ku kachisi uyu kunja uko cha kumadzulo. Kukayanjana kunja uko kunali kukumananso kopambana bwanji kudzaonana nawonso iwo kachiwiri. Mumutu wa 17 wa Mateyu woyera, basi manjira yowerenga mawa uno. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo chabe apa kwa mutu, ndiwe mulole ambuye atipatse ife nkhani mumawu. Patapita masiku 6, Yesu anamutenga Petro, Yakobo ndi Yohane mbale wake. Ndipo anawatengira iwo mwamba pa phiri lalitali. Ndipo anasandulika pamaso pawo, ndi nkhope yake inawala ngati dzuwa, ndi zovala zake zoyera monga kuwala. Ndipo taonani, pamenepo anaonekera kwa iye Mose ndi Eliya, akuyankhulana ndi iye. Kenako Petro anayankha, ndipo anati kwa Yesu, Ambuye, kuli kwabwino kuti ife tikhale kuno. Tidza, tiyeni timange, ngati inu mungafune, tiloleni ife tikupangireni inu akachisa atatu. Mmodzi wanu, winayo wa Mose, ndi wina wa Eliya. Pamene iye analichi yankhulire, onani, mtambo wowala unawaphimba iwo. Ndipo taonani liwu linatuluka kuchokera mu mtambo, limene linati, Uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera. Mvereni inu iye. Ambuya awonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Nthawi zina Mulungu amakumana mu uphungu wosiyanasiyana wa munthu. Mulungu nthawi zonse amakonda kuchita uphungu ndi munthu. Ndipo nthawi zambiri mu chipangano chakale momwe ife tingabwerere mbuyo kuti tikapeze momwe Mulungu ankakumanirana ndi munthu. Ndipo mosalabadira za kuchuluka kwawo, Mulungu amakumana ndi munthu. Iye anakumana nawo nthawi ina ndi 500. Ndipo iye anakumana kachiwiri ndi 70. Iye anakumana kenanso ndi 12. Iye anakumana kamodzi ndi atatu. Ndipo kenako iye anakumana kachiwiri ndi mmodzi yekha. Ndipo mosalabadira kuchuluka kwa uphungu, Mulungu nthawi zonse amakonda kukumana ndi munthu. Chotero, ngakhale mpingo mawa uno, usakhale waukulu mwa wosonkhana kapena usinkhu, monga makafidulo ambiri akulu lero, koma Mulungu adzakondwera kukumana nafe. Pakuti iye anati, paliponse pamene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pawo. Awiri kapena atatu akadzasonkhana mu dzina langa, ine ndidzakhala pakati pa awiri kapena atatu amenewo. Ndipo chithunzi chimene ife tingayike pano lero mwa mzimu woyera, ife tikhoza kutenga maola kuti tikumbe kulowa mu mutu umenewo. Inde, ine ndingati kwa masabata. Ndipo iwo wakhala ukukumbidwa kwa zaka, ndipo komabe theka silinavumbulutsidwebe kuchokera ku mutu wopambana uwu. Ndipo mwina sitidzatero konse. Chifukwa mawu a Mulungu sali ngati mawu a munthu. Mawu a munthu amakhala ndi tanthauzo lina kapena kufotokoza ndi nthawi imene anaperekedwa. Koma mawu a Mulungu amakhala ndi tanthauzo la muyaya kudutsa mibado pamene iwo akuyendererabe. Kambado kalikonse kakhoza kutenga mawu omwewo, chifukwa iwo ndi odzozedwa a muyaya osatha, kulengeza kosazilala kochokera kwa Mulungu. zilibe kanthu ngati iwo ngati atumwi ankawerenga iwo mumbado wawo iwo ankatanthauza china chake kwa iwo ngati Wesley ankawawerenga iwo mumbado wake ndi Luther mumbado wake ndi Calvin mumbado wake komabe lero iwo akadali apobe anzeru komanso owala ndipo akadali ndi mphamvu zochuluka basi monga iwo anachitira ndi iwo pa tsiku limene iwo anayankhulidwa chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu mawu athu kungoti Yohane bwera ku nyumba kwanga ndikhala wokondwa kukuona iwe amenewo ndi mawu athu ndipo amangotanthauza Yohane bwera ku nyumba kwathu koma pamene Mulungu ayankhula izo ndi zamuyaya iwo anapumidwa kuchokera ku mpweya weniweni wa chisavundi mlengi wosatha iye mwini chotero choncho palibe njira yopezera tanthauzo la thunthu lakufotokoza kulikonse kwa Mulungu iwo ndi ambado uliwonse ndi kambado kalikonse tsopano munkhani iyi mu chimene ife tili nacho patsogolo pathu mawa uno anali Mulungu akuyankhula kwa anthu atatu tsopano firi choyamba ndi nambala yosankhidwa ndi Mulungu ya ungwiro Mulungu anasankha firi ndipo firi ndi nambala ya Mulungu ya ungwiro 7 ndi nambala yake yakupembedza 50 ndi nambala yake yachisangalalo 40 ndi nambala yake ya yesero ndipo firi ndi nambala yake imene iye anasankha yopitira mwamba lero tsopano firi ndi nambala ya ungwiro ndiko kuti Mulungu amapangidwa wangwiro Mulungu mmodzi woona wamuyaya amapangidwa wangwiro mu timibado titatu tamaonetseredwe au Mulungu wake Atate Mwana Mzimu Woyera sizitanthauza kuti pali a Mulungu atatu osiyanasiyana koma alipo Mulungu mmodzi woyimiridwa mwa atatu Mulungu si atatu, Mulungu ndi mmodzi, koma maonetseredwe atatu au Mulungu wake. Kutanthauza timibado titatu tanthawi pa dziko lapansi. Timalungamitsa Mulungu mmodzi, woona ndi wamoyo. Iye anaonekera kwa Abrahamu muchitsamba chonyeka moto, ndipo anawatsogolera ana a Israeli mu dzina la Mulungu Atate. Kumene kunali kuwala, kumene kuna pachikika pakachisi, kumene kuna watsogolera iwo mulendo wawo, Mulungu Atate. Ndipo kena kwa Atate, ndicho linga chakuti adzabweretsa chiyanjanitso pakati pa Mulungu ndi munthu. Monga ine ndimayankhula kuno nthawi ina mbuyomo, ine ndikukhulupirira nthawi yotsiriza, imene ine ndinali kukachisi. Pankhunda ndi mwana wankhosa momwe kuti Mulungu yekha analibe wina akanakhoza kuchita zimenezo Mulungu ankayenera adzabwere pa dziko lapansi ndi kudzayichita ntchitoyo iye mwini ndipo pamene iye anamuyimira mwana wake maonekedwe ya mwana wankhosa wofatsa mwazolengedwa zonse ndipo iye anadzimira yekha maonekedwe ya nkhunda yofasitsitsa mwambalame zonse zowuluka mwamba ndipo chifukwa chimene iye anachitira izi ndikuti adzatisonyeze ife kuti kufatsa kokha kudzakhala ndi kufatsa kudzichepetsa kudzakhala ndi kudzichepetsa izo zikuyenera kugwirizana kalipentala kapena wopanga kabati amene amadziwa chimene kulumikizana kumatanthauza ife timadzitcha izo kupanga miponje kapena kulumikiza matabwa kupanga bolodi likhale lokwanira ndi kulumikiza matabwa ndipo iwo akabwera pamodzi iwo amalumikizana molimba pamodzi atakhala ndi madzi pa iwo iwo angafufume mpaka ngakhale mpweya sungathe kudutsapo ndipo pamene wokhulupirira ndi Mulungu Mulungu amakhala wangwiro kwambiri mwakuti kupyolera mukudula ndi kumbidwa kwa wokhulupirira pamene iwo abwera pamodzi Petro anati lapani kenako ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera mukuona zimawapangitsa iwo kukhala athunthu kwambiri kenako pamene Mulungu anadzatsika mumaonekedwe ankhunda ndi kudzatera pa mwana wankhosa ndipo nkudzakhala mwa mwana wankhosa ndipo sana musiye konse mwana wankhosa pakuti iwo anali mmodzi icho chinali chimodzi mwazochitika zazikulu kwambiri chimene dziko lina kalapo nacho. Tiye nitingo yangana pa izo kwa mpindi jabe, kuchokera pa mutu wanga. Koma momwe miyamba ndi dziko lapansi zina kumbatirirana. Momwe Mulungu ndi munthu anayanjanitsidwa pamodzi. Mene kuti ngakhale zolengedwa zimene zinkauluka miyamba ndi zirombo zimene zinkayendayenda mutengo zinadzakhala chimodzi. Pamene munthu ndi Mulungu anayanjanitsidwa pamodzi ndi mwamuna Ambuye Yesu Khristu. Ndi chinthu chopambana bwanji kuti mukhale ndi Mulungu, khalani odekha. Mulungu ndi odekha. Kuti mukhale ndi Mulungu, khalani ndi chikondi. Mulungu ndi chikondi. Khalani ofatsa. Khalani musamakhale odzidalira nokha. Nthawi zonse muzidalira pa Iye. Musamagwiritse ntchito malingaliro anu anu. Muzitenga maganizo ake. Muzilola maganizo ake azikhala maganizo anu. Ndipo muziwatengera iwo malingaliro anu achithupithupi. Ndi kuwabwerezanso iwo. Ndipo muziti, o Mulungu, lotsani kukayikira kwanga konse. Ndipo mulole maganizo anga akhale maganizo anu. Ndipo anthu odwala inu, muzichita zimenezo pamene ife tikuyankhula. Mungochotsapo, nkutayira kutali lingaliro la matenda, mutenge malingaliro a machiritso a Mulungu. Mulole iwo akhale lingaliro lanu. Taganizirani pa zinthu izi, Baibulo linati. Ngati pali chiyamiko chilichonse, ngati kuli ukoma uliwonse. Atatuwo, Mulungu akuyankhula ndi iwo. Tsopano, zitatu ndi chitsimikizo. Iye anatenga limodzi ndi iye Petro, chikhulupiriro, Yakobo, chiyembekezo, Yohane, chikondi, chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Zitatu izi. Ngati inu mungakhale ndi chikhulupiriro, ndi chiyembekezo, ndi chikondi, inu muli pafupi ndi ufumu wakumwamba pamenepo. Zinthu zitatu zazikulu. Mulungu anatenga zimenezo ngati chitsimikiziro. Chifukwa pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu, mulole mawu onse akhazikitsidwe. Kenako kachiwiri, izo zinayimira kukhazikitsidwa kwa mwana. Muchipangano chakale, mwana akabadwa mu banja, ankapatsidwa mphunzitsi kuti amulere iye ndi kumusamalira iye. Bamboyo amakhala munthu wotanganidwa kwambiri pa ufumu wake. Ndipo ufumu wa ung'ono uliwonse unkatchedwa nyumba. Umo ndi momwe mukumasulira kwa King James. Yohane 14 anati, mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zazikulu zambiri. Tsopano, izo sizimamveka bwino kwenikweni kwa anthu akumadzulo amene amatenga nyumba yayikulu ndi nyumba kukhala zosiyana. Koma masiku akulembedwa kwa Baibulo, nyumba yayikulu imakhala mnyumba, pakuti nyumba inkatanthauza ufumu. Ndipo bambo uyu amakhala ndi antchito ambiri pa famu yake paliponse, ambiri a iwo. Ndipo pamene mwana abadwa, iye amakhala ndi munthu wosankhidwa, wophunzitsidwa, wodzichepetsa. Munthu wosankhidwa amene amakhala mmodzi wachifuwa chake, gawo la ufumu wake, mphunzitsi. Wamtundu okhawo amakhala amene bamboyo ankamuyika woyang'anira mwana wake. Ndipo momwe Atate lero ayikira mphunzitsi wamtundu woyenera pana ake inu ndi ine. Wosankhidwa, osati wina aliyense koma mtima weniweni ndi moyo wa Ambuye Yesu, kuti akalere muchiyamikiro cha Mulungu. Momwe mphunzitsi uyu ameyenera kusankhidwa, iye ameyenera kukhala munthu wanzeru, munthu wosankhidwa, wokonda abambo, amene azidzaphunzitsa mwanayo mfundo zolondola zokhazokha. Ndipo momwe mzimu woyera lero, amene iye wabwera, zinthu zina zonse zikuoneka kuti zimakhala zotsatira kwambiri pamene mzimu woyera wabwera. Anthu akhoza kunena kuti masiku azozizwitsa anapita, koma Mulungu mulola munthu yemwe ali wobadwa mwatsopano mwa mzimu woyera kamodzi abwere pamaso pa zimenezo, pakuti iye amangophunzitsa icho chimene chili chenicheni. Iye amangoyankhula za Atate. Ine kuli bwino ndikhale ndi munthu amene samadziwa ma ABC ake kuti azimphunzitsa mwana wanga amene anali ndi mzimu woyera kuposa maprofesa onse mdziko amene analibe mzimu woyera, pakuti iye amayankhula za Atate. Mukuona? Ndipo mzimu woyera umayankhula za Atate, ndipo kenako iwo udzamuphunzitsa mwanayo kuti asamakankhidwire uku ndi uku ndi mphepo iliyonse ya chiphunzitso, koma kuvomereza ndi kukhulupirira mfundo zimene Atate anaziyala. Ndi chifukwa chake machiritso a uzimu amakhala wophweka kwambiri kwa wokhulupirira weniweni, chifukwa iye waphunzitsidwa ndi mzimu woyera kuti azikhulupirira zinthu zonse. Kodi ife tingakayikire bwanji mawu a Mlengi? Kodi dziko linakhalapo chotani? Kodi Mulungu anazitenga kuti zipangizo zoti alipangire ilo? Kodi inu munayamba mwayima kuti muganizire za zimenezo? Iye anangoyankhula izo. Ndipo kuwonjezerapo, chilengedwe kumene chimene chili pano tsopano sichinanso kuposa mawu a Mulungu akuonetseridwa. Taganizani za zimenezo. Mitengo imene imamera ndi mawu a Mulungu. Mapiri amene amafika mu mlengalenga ndi kutipangitsa ife ngati tikufuna kuti tione kukongola, tiyang'ane mwamba pa phiri. Ndipo pamene mukukwera phirilo ndi pamene ilo limakhala lowala ndi loyera. Nditayima kutsidya mʼminda ya madzi owundana ya kumpoto kwa British Columbia, pamene mukuyang'ana apa padambo pokwera pang'ono, madzi amayenda oyera, amasanduka a bluu ndi oyera, mitengo imazimilira. Chirengedwe chonse chimakhala ngati chikuti yang'anani mwamba, ndipo pamwamba pa chipale chowundana chachikulu icho chowala kwambiri mpaka chimawala ngati dzuwa, iwe ukamayang'ana mwamba. Ngati iwe ukufuna kuona zinthu za mphumphu ndi zenizeni ndi zinthu zoyera, nthawi zonse uziyang'ana mwamba, phiri limaloza izo. Davide anati, ndidzayang'ana ku mapiri kumene kumachokera thandizo langa. Thandizo langa limachokera kwa Ambuye. Mphunzitsiyo nthawi zonse ankamulozera mwanayo kwa abambo ndi kuti amayenera kukhulupirira abambowo. Ndipo kenako mphunzitsiyo amakhala wophunzitsa mawa uno pamene ine ndimayang'ana pa mnzanga wokondedwa wang'ono. Ndipo ine ndinaona mwana wanga wang'ono pamene iye anaponyera mkwiyo wake waung'ono pa tebulo ndi mbale yake yaing'ono ndi mazira ake ndi zinthu. Amayi anali atagwira ntchito mokhulupirika kuti amukonzere kadzutsa wake, ndipo iwo anali kuyesera kuti amuphunzitse iye kudya ndi supuni yake, ndipo iye amafuna atenge dzanja lolakwika. Chabwino kwa ine ndinati, musiyeni iye akhale ndi dzanja limenelo. Koma amayiwo amadziwa kusiyana kwake. Iwo amadziwa ngati amusiya iye kumapitirira mwanjira imeneyo, iye adzakhala wogwiritsa ntchito manja onse kapena adzakhala wamanzere, ndipo izo sizabwinobwino. Chotero monga mphunzitsi weniweni anamupangitsa iye kuti asinthe dzanja, ngakhale iye sanazikonde izo, koma amayiwo amadziwa chimene chinali chopambana. Ndipo nthawi zambiri mphunzitsi wathu mzimu woyera ife timayesera kuchita izo molakwitsa, koma nthawi zina izo zimatibweteka ife. Nthawi zina ife tikhoza kugona pa bedi la mazunzo. Nthawi zina dokotala akhoza kunena kuti ziyembekezo zonse zapita. Koma ndi mzimu woyera ukutiphunzitsa ife kuti tigwiritse ntchito dzanja la manja. Iye amadziwa zomwe zili zabwino. Iye amadziwa momwe Atate amafunira kuti izo zichitikira. Iye ndi mphunzitsi. Ndipo ine ndinaganiza, Joseph wang'ono iye samafuna kugwiritsa ntchito dzanja. Chotero amayi ake anafikira mwamba ndipo anatenga ndodo yake yofewa yotalika pafupifupi choncho, ndipo iye anamugogoda iye pambali. Iye anayang'ana kwa ine. Koma komabe, ine ndimamukonda iye ndi mtima wanga wonse, ndikanamufera iye momasuka. Koma ine ndinkadziwa kuti amayi amadziwa bwino kwambiri. Ine ndinati, iwo akumuphunzitsa mwanayo, ife sitingafune kumveledwa chisoni ndi kumveledwa chisoni mochuluka kwambiri. Ife tiyenera kumamvetsera kuphunzitsa mwana kwa Atate athu. Iye amadziwa zomwe zili zoyenera. Nthawi zina ife timati pamene uthenga wakulalikidwa, ine ndingopita kutchalitchi changa, iwo samatero. Eya, ine ndingokhulupirira izo mwanjira iyi. Ndikuona, koma kumbukirani, mzimu woyera umadziwa bwino. Iwe umadziwa momwe ungakuphunzitsire iwe. Nthawi zina umamenya ndodo, umakukonza iwe. Inu mukuyenera kukumbukira Mulungu anamupanga iye kukhala wophunzitsa mwana wa mpingo, ndipo iye amawakonda Atate.
ndipo iye nthawi zonse amalozera kwa Atate. Ndipo tsopano pamene mwanayo ankaphunzitsidwa, izo sizinkatanthauza kuti mwanayo ndithudi ndi mwana wa abambowo. Koma ngati iye anali mwana wosamvera, mphunzitsiyo nthawi zonse azikhala ndi vuto ndi iye. Nthawi zonse amakhala ali mkati ndi kunja, mmwamba ndi pansi. Chabwino ndiye uthenga ukayenera kubweretsedwa kwa bambo, pamene bamboyo waufuna kuti mwana wanga akuchita bwanji. Kenako ankayenera kunena kuti iye sakuchita bwino kwambiri. Chabwino ndiye ndithudi izo zinkakhumudwitsa mtima wa bamboyo. Ndipo izo zikutero lero, pamene mzimu woyera ukuyenera kuti ubweretse umboni wathu pamaso pa Mulungu. Pamene ife tikhala ana a Mulungu, timayenera tiziyenda moyenerana ndi ntchitoyo. Ife tiyenera kumayenda moyenerana ndi chilichonse chimene Mulungu wayika kuti ife tichite. Pakuti mzimu woyera ukutiphunzitsa ife, kuphunzitsa mwana. Kodi munayambapo, pamene ndinali mnyamata, abambo anga anali osiyana ndi momwe abambo ena amakono alili lero. Bambo anga ankakhulupirira mukupereka zikwapo, ndipo iye ankaziperekadi izo. Ife timazikumbukira izo, ndipo ine komabe lero, wa zaka 47, ine ndikuzikumbukira izo. Koma izo, zinandichitira ine ubwino, zinandiphunzitsa ine. Ngati ndingapite kupita kumanda lero, ndikukamudzutsa iye. Chinthu choyamba chimene ine ndingakachite, ndikugwira chanza manja ake, ndikumukumbatira iye pa zimene anachita. Ngati ine ndikumvelera mwanjira imeneyo za bambo anga pa dziko lapansi, kodi zidzakhala bwanji tsiku limenelo pamene ife tidzayima mukukhalapo kwake, pamene ife tidzaona zinthu zikuchitika kwa ife kwa bwino wathu, kuti iye amachita kutidula ife pang'ono pokha apa, ndi kutipanga ife kuphunzitsa mwana, ndi kuchotsapo zinthu za mdziko, ndi kutilola ife tiziyenda monga ana odzichepetsa pamaso pa iye. Zikhoza kuoneka zovuta pachiyambi, koma Mulungu amadziwa zimene iye akuchita. Ndithudi iye amadziwa zimene iye akuchita. Ndipo iye ndiye pamene mzimu woyera uyamba kubweretsa mawu, ndiye ngati mwanayo wakhala wosamvera pamene yafika wokhwima, msingu wokhwima ndiyeno. Mwanayo nthawi zonse amakhala mwana wamwamuna ndithudi, koma iye amataya china chake. Ndipo apa pali mfundo imene ndikufuna kuyifikitsa kwawo. Mulowere mzimu woyera utengere iyo ku mtima uliwonse wa inu wokhulupirira. Basi chifukwa chakuti ndinu wokhulupirira, ndithudi inu muli nawo moyo wosatha. Mulungu anenena chomwecho. Koma kodi inu mungafune kungolowa mkati monga Yobu ananenera ndi khungu la mano anu? Kodi inu mungangofuna kubwera pamaso pa Atate ndi luso limene iye wapereka kwa aliyense wa inu, monga kukhala wosasamala? Inu basi simunagwiritse ntchito ilo, kapena munalola china chake chidzayime mnjira yanu? Inu munalola zinthu zazing'ono zomwe sizitanthauza kanthu kwa inu, kuwonjezerapo kukangana pang'ono ndi kudyana ndi kutsutsana ndi zosemphana za mpingo zimachotsa kufatsa ndi ubwino mmoyo wanu. Kodi inu mungafune kudzema pamaso pa Atate monga choncho? Sindikukhulupirira kuti inu mungatero. Ine sindikukhulupirira kuti mungatero. Inenso sindingatero. Momwe ine ndimafuna kuti iye adzanene, unachita bwino izo. Osati ndi khungu la mano wanga, koma unachita bwino izo mtumiki wanga wabwino ndi wokhulupirika. Lowa muzikondwerero za Ambuye, pakuti unachita bwino ndi zimene ukuyenera kuchita. Mwina ndinu mayi wapakhomo, ngati inu muli, Mulungu anakupangani inu kukhala mphunzitsi wa ana anu. Chitani ntchito yabwino ya izo. Mosalabadira zimene inu mukuyenera kuchita, muzichite izo bwino. Zindikirani ndiye, ngati mwanayo anatsimikizira kuti anali woyenera ndi zinthu zimene abambo anali nazo mufumu wawo, ndipo anakhala ali mwana wokhulupirika kwenikweni, ndiye mphunzitsi ankatumiza uthenga kwa abambo wake, mwana wanu, tsopano umenewo ndi uthenga umene ine ndikufuna kuti iye abweretse wa inu ndi ine. Oh, mwana wanu, malingaliro ake onse ali pa inu. Zonse zimene iye akuyesera kuchita ndi kukondweretsa inu. Iye amakhala ndi chidwi kwambiri mu zochitika zanu, mpaka ndikovuta kuti mungamuletse iye. Kuli bwino ndingokhala wachangu pang'ono pa ufumu wa Atate kuposa kukhala wopanda changu nkomwe pa iwo. Kuli bwino ndigwira ntchito mopitilira mu Yesu. Ndipo monga mlaliki wa mpingo wa Kristu wana ndi uzira ine, nthawi ina kale. Bamba Branham, kulibwino nditope kuposa kupanga dzimbiri. Ndipo izo ndizoona mochuluka. Kulibwino nditope ndikufa mu dzingwe. Monga mbale nevyo ananenera, kuposa kukana kuvala zingwe. Sungalephere kuchita chilichonse moyipa, kuposa kunyalanyaza kuyesera. Tiyeni tichite zonse zimene tingathe ndi zomwe mukuyenera kuchita nazo. Ndipo mzimu woyera mphunzitsi wathu azibweretsa izo kwa Atate. Ndipo tsopano zindikirani, ngati mwanayo akhala mwana wochirimika, ndiye izo zinkanenedwa kwa abambo ake. Ndipo pa ine ndimango wakonda mawu. Anthawi yoyikika. Yoyikika nda abambo okha, mwanayo amakhala ulemerero ndi ulemu wake zimaonekera pamaso pa anthu. Bamboyo amamutenga mwana wake yemwe, amamukonzera chikondwerero, ndipo ankamutengera iye kwa kumalo wopezeka anthu. Pambuyo pake pokhala mwana wake yemwe wobadwira mnyumba yake yomwe. Komabe mwanayo ankayikidwa pamalo mbanjamo kuti alandire zinthu zonse zimene abambo anali nazo. Inu mukuziona izo? Tsopano, ngati ife tikhale akhalidwe labwino, tsiku lina la ulemerero, ife tidzakhala olandira zinthu zonse. Mulungu mu tsiku lake loyikika, limene iye adzaweruze anthu onse mwa Khristu Yesu, nthawi kudza imene Mulungu adzapereke mphoto kwa iwo amene anali wokhulupirika ndi kukanidwa kwa iwo amene alephera kukhala okhulupirika. Basi kupita kwa Ambuye Yesu kusanachitike, Mulungu pokhala mwa iye, nkhunda ikutsogolera mwana wangosa. Iye sanabwere kuti adzachite zazake yekha, koma kuti adzachita chifuniro cha Atate amene anamutuma iye. Iye anatsogozedwa ndi mzimu kuti akamutenge Petro, Yakobo ndi Yohane kuti apite ku phiri lalitali kwambiri ili. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ndipo mfundo ina, ngati munga ndikhulukire ine chifukwa chotenga nthawi yochuluka, koma ine ndikukhumba kuti ndiyike pamaso pa omvetsera awa mawu uno kuti izi zinali ndi tanthauzo lina kwa izo. Atachoka pa phiripo ndipo akubwera kumatsikira pansi, funso linafunsidwa, kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Ndani? Kodi anthu amati chiyani za ine? Monga ine ndili ndi inu, ndipo ndaonetseredwa kwa inu. Tsopano, kodi anthu amati chiyani za ine mwana wa munthu?
Watch it! What a beautiful picture of today. After you have
Lenyani zimenezo, ndichithunzi chokongola bwanji chalero. Mutamulandira Khristu, mutadzazidwa ndi mzimu. Kodi anthu amanena chiyani za inu ndiye?
What does man say that when they see?
Kodi anthu amati chiyani kuti pamene iwo aona zochita zanu mutakondowezeka mpaka simungathe kukhala chete? Misozi ya chisangalalo idzatsika mʼmasaya mwanu pamene simungathe kutsitsa manja anu pamene iwo akuimba nyimbo za Ziyoni. Pamene simungathe kukhala chete, pamene muona tchimo ndipo mukuyenera kuyankhula mwamtendere ndi mwakachetechete ndi iwo. Kodi anthu amati chiyani za izo? Kodi anthu amanena chiyani kuti pamene iwe ukugona kufa womvetsa chisoni watsoka muchikhalidwe chakufa, ndipo inu kumupempha mwana wina wa Mulungu kuti agwirizane nanu mupemphero la machiritso anu, ndipo inu nkuvomereza zolakwa zanu ndi kuchiyika chinthucho pamaso pa Atate nkuti, Atate, ndikhululukireni ine, ndipo tsopano ndikulandira Khristu ngati mchiritsi wanga. ndipo mwakhala bwino.
What does man say?
Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Ine ndikuyangʼana pa womvetsera ndipo ena inu ine ndikuwadziwa. Momvetsa chisoni zaka zapitazo, akufa ndi khansa, siteji yotsiriza. Ena inu mitundu yonse yamaonekedwe, kapangidwe, akhungu. Ndipo Mulungu mwachisomo chake anakuchizani inu. Ndipo pamene inu mukupereka umboni wanu wamphamvu pamaso pa anthu. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu? Kodi iwo ananena chiyani za izo? Mmene chithunzicho chasinthidwira kuyambira tsiku limenero, ngakhale chinali chakuda momwe chinalili. Ena amati ndikutengeka, ena anamutcha iye Belezebule, ena amati ndikuwerenga maganizo, ena amati ndikutengeka, ena amati ndikujijilika, ena amati ndizogirigisha. Koma inu mukuti chiyani za izo? Inu mukuti chiyani za chinthu ichi? Petro wopupuluma kawiri kawiri amayankhula mopanda ulamuliro, koma nthawi ino sanatero. Iye anati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ine sindikusamala zomwe ena onsewa akunena. Izo ndi zimene ine ndikuzidziwa. Inu ndi Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Mvetserani, ndikhoza kudaya nthawi yambiri pamenepo, koma tiyeni tipitilire. Yesu anati, wodala ngakhale anthu angatemberere, ngakhale anthu angaseke. Anthu akhoza kunena kuti ndinu oyera wodzibudubuza. Anthu akhoza kukutchulani inu dzina lililonse pansi pa dzuwa. Koma iye anati, wodala ndi iwe Simoni mwana wa Yonasi, bambo ako. Izi apa tsopano mwakonzeka, pakuti thupi ndi mwazi sizinalule izi kwa iwe. Iwe sunaphunzire izi kupyerera mu seminari ina ya chiphunzitso. Komanso iwe sunaphunzire izi kuchokera kukulengeza kwina kwa za Mulungu za munthu wina.
Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven.
Thupi ndi mwazi sizinalule izi kwa iwe. Koma Atate anga amene ali kumwamba aulula izi kwa iwe. Mukuona kumene izo zikuchokera? Kupyerera kwa mphunzitsi zimoyera wazulula izo mwavumbulutso. Ndipo ine ndinena kwa iwe, iwe ndi Petro thanthwe laling'ono, ine ndi thanthwe lalikulu, ine ndine mwala wa pangodya, koma iwe ndi thanthwe laling'ono limene layikidwa pa ine. Omanga anakusankha iwe, sunadzisankhe wekha. Omanga anakusankha iwe. Angelo a Mulungu siku wina akugwira ntchito mu miyala anakuitana iwe, ndipo iwe unadzibereka wekha kwa ine. Ndipo ine ndinakudula iwe makonzedwe anga anga. Ine ndinakupanga iwe momwe ine ndinkafuna kuti ukhale. Ine ndinachita kudulako, iwe unangoima nji. Ndipo ine ndakuyika iwe tsopano ngati mwala waung'ono kuti uloweralane ndi mwala wina, kuti utsogolere mwala umenewo. Ndipo mwala uwu kutsogolera mwala umenewo, mwala umenewo. Ndipo simenti yachikondi ikukubweretsani inu pamodzi kupanga maziko, chimene ine ndiri, kuyikidwa pamodzi ndi mwala uliwonse umene umatchula dzina langa ndi kulandira vumbulutso ili. Ndipo pa thanthwe ili vumbulutso la Mulungu limene lidzayime nji ndi kudulidwa mwala mwa vumbulutso, ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata zonse za Gehena sizidzawulaka iwo. Kusonyeza kuti ndithudi zipata zonse za Gehena zidzatsutsa izo, koma sizidzapambana konse.
That the entire
Dibo mulole ndidenge mphindi ino kuti ndinene ichi mzanga kuti mpingo onse wa Mulungu wa moyo wamangidwa moona pa vumbulutso la uzimu la Ambuye Yesu Khristu. Zilibe kanthu kuti ndinu wophunzira bwanji momwe mungakhalire wanzeru, momwe mungaganizire kuti mumadziwa Baibulo bwino, Satana amalidziwa ilo bwino kwambiri kuposa momwe inu mumachitira. Koma kokha kupyerera vumbulutso Mulungu kupyerera mwa mzimu oyera mphunzitsi wanu anaulula kwa inu kuti iye amakupulumutsani ndi chisomo chake. Ngati iye angaulule kwa inu mmawa uno mwa vumbulutso kuti uku ndi kutha kwa zowawa zanu, uku ndi kutha kwa matenda anu, adyerekezi onse kuchoka mu mazunzo sadzagwereza konse maziko amenewo, ngakhale dokota laliyense ananena kuti izo nzolakwika. Pakuti pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizingathe kulaka iwo. Ngakhale izo zidakhala zikutsutsa izo, komabe izo sizingakhoze kugonjetsa. Pakuti pamene ndani adza ngati kusefukira, mzimu wa Mulungu umabweza mu Yesu motsutsa izo nthawi iliyonse. Inu mukuziona izo, inu mukumvetsa izo. Tsopano Yesu akuululidwa kwa ophunzira. Taonani munda wa Edeni pamene Kaini anabweretsa nsembe mwakupembedza mofanana momwe Abele anachitira. Iye ankapembedza, iye ankapereka kumpingo, iye ankapereka nsembe, iye anachita chochita chilichonse chachipembedzo chowala chabwinoko choyenera kwambiri kuposa chimene Abele anachita. Iye anamanga guwa labwinoko, iye analikongoletsa ilo, iye anayika zowala kukupembedza kwake. Inu mukuona kupsinjika uko kukugwirabe ntchito pakati pa ana Adamu. Iye anayika kukongola kwa izo ndi zipatso za mmunda ndi kakombo wankulu. Ndipo iye osati zokhazo, koma iye ankapembedza pali njira imene imaoneka yolondola kwa munthu. Koma chimene iye anachita, iye ankapembedza kudzera muchidziwitso. Iye sankapembedza mavumbulutso. Ndipo ndizotheka, mumvetse izo tsopano, mvetserani. Iwe utha kumapembedza kudzera muchidziwitso. Ukhoza kumapita kuchalichi mwachidziwitso kuti iwe ukuyenera kuchita zimenezo. Koma kupita kuchalichi mwanjira imeneyo ndi kupembedza pachabe. Koma pamene pali china chake chikuchitika pansi mu mtima mwako, izo zimakupanga iwe kumukonda Mulungu mwa njira imeneyo, iwe sungajombe kuchalichi. Limenelo ndilo vumbulutso Mulungu akuulula. Iwo analibe Baibulo nthawi imeneyo, iwo analibe ngakhale pepala kapena sireti yoti agwirire ntchito, iwo analibe masukulu amaphunziro. Chotero Abele mwavumbulutso chinaululidwa kwa iye ndi Mulungu kuti sikunali kukongola kapena zipatso za mmunda kapena maapulo zimene zinawathamangitsa iwo kuchoka mmunda wa Edeni, koma anali magazi. Ndipo zinaululidwa kwa iye, ndipo iye anapita, ndipo anakatenga mwana wankhosa. Mwavumbulutso iye anaoneratu kudza kwa mwana wankhosa wolungama. Ndipo zinaululidwa kwa iye, chotero iye anakatenga mwana wankhosa. Ndipo mwavumbulutso anayipereka iyo kwa Mulungu, ndipo analandiridwa. Mpingo onse unamangidwa pa vumbulutso la uzimu. Ndizokongola bwanji. Tsopano kufika kotseka, iwo anali pa phiri. Ndipo Yesu adatha kukhala mwana womvera thupi, mwana wankhosa, anali atatsogozedwa ndi mzimu woyera. Mulungu akuyenda mwa iye. Ine sindinabwere kudzachita chifuniro changa, koma chifuniro cha iye amene anandituma ine. Ndipo iye amene anandituma ine, Atate amene anandituma ine, ali ndi ine. Ndipo monga Atate andituma ine, ndipo anapita ndi ine. Chotero ine ndikutumani ino. Sikuti iye anangomutuma, koma iye amapita naye iye. ndipo Mulungu samangomuphunzitsa munthu ndi kumutumiza iye kunja ndi kulengeza kwa chomuchitikira china cha ku seminari. Koma ngati iye ali ndi zida, Mulungu amapita naye iye. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto ambado. Zindikirani mokongola momwe mawu amayendera limodzi momwe mzimu woyera umalimbikitsira iwo mu mtima wa anthu mwavumbulutso ndi chikondi cha Ambuye Yesu. Penyani mwatcheru kumeneko pambuyo pakumvera pakamwa pamboni ziwiri kapena zitatu, mboni zabwino kwambiri zomwe zinayima pa dziko lapansi. Chikondi, Petro, Yakobo ndi Yohane, chiyembekezo, chikhulupiriro, chikondi. Pansi pamboni za chiyembekezo, pansi pamboni za chikhulupiriro, pansi pamboni ya chikondi. Mulungu anamuyika mwana wake pamalo pagulu mwakuonetsera konse kutatu kwakukulu kwambiri, chiyembekezo, chikhulupiriro ndi chikondi komwe dziko lidzadziwa. Ndipo apo monga Atate masiku akale ankamutengera mwana wake wamwamuna panja ndi kumuveka iye mwinjiro, ndipo amakhala ndi mwambo, ndipo pambuyo pake dzina la mwanayo limakhala chimodzimodzi monga la Atatewo. Mwanayo amakhala wolowa wa zinthu zonse. Ndipo Mulungu anamutengera Khristu pa phiri la chiwalitsiro mu umboni wa chiyembekezo, chikhulupiriro ndi chikondi, ndipo anamuphimba iye ndi mtambo. Ndipo Baibulo linati zovala zake zinawala ngati dzuwa, ndipo liwu lochokera kumwamba akuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Tsopano Petro anasangalala yense monga mwa nthawi zonse. Iye anali munthu wachangu kwambiri, ndipo ndikanakonda tonse tikanakhala achangu nthawi zambiri. Iwe ukhoza kuyankhula zinthu zabwino mu ntchito zako zachangu, koma Petro anangotengeka yense pamene anaona kwenikweni zimene zinachitika. Mulungu anali woti amulola iye kukhala ndi umboni mukanthawi pang'ono chabe. Iwo atapita kumusi, koma pamene iye anaona atayima, panali zitatu apa: chiyembekezo, chikhulupiriro ndi chikondi. Ndipo panali atatu atayima pa tsidya uko pa phiri: Petro, Yakobo ndi Yohane apa.
Moses, Elijah, and Christ standing there. And a confirmation of these three here.
Mose, Eliya ndi Khristu atayima pamenepo mukutsimikizira kwa atatu awa apa. Tsopano iwo anayang'ana. Apo panayima Mose poyamba, kenako panayima Eliya mneneri. Ndipo anthu ena amatifunsa ife kodi ife tidzakadziwana wina ndi nzake tikadzafika kumeneko. Pamene Eliya ndi Mose anali atapita mahandirede ambiri a zaka, wosati kuti tidzangodziwana wina ndi nzake, ife tidzawadziwa iwo amene sitinawaonepo. Petro, Yakobo ndi Yohane anali asanamuone Mose, ndipo komabe anawazindikira iwo mukuthwanima kwa diso. Pamene iwo anali atayima pansi pa mthunzi wamphamvu zonse, kodi chidzakhala chiyani pamene ife tidzayima pamenepo? Ine ndidzamudziwa sanke ndikadzamuona iye. Ine ndidzadziwa liwu lake ngakhale sindinamumvepo iye. Ine ndidzamudziwa Wesley. Ine ndidzamudziwa Mude, Calvin, Knox. Ife tidzawadziwa onsewo tikadzakafika kumeneko. Ife tidzatenga mbali yosiyana yoposa imene ife tili pano. Tidzakhala mukanthawi kapena muchikhalidwe cha ulemerero. Petro, Yakobo ndi Yohane anali chotero muchiwalitsiro chimenecho. Ngati iwo akanawazindikira amuna wopanda chilema chimodzi, amene anali asanawaonepo kapena kuona chithunzi chawo, amene anali atapita kwa mazana a zaka, koma muchifaniziro anakhoza mukamphindi ka nthawi kuwazindikira iwo mosakayikira, zidzakhala bwanji pamene ife tidzakhale aulemerero titadzayima mukukhalapo kwake? Kodi tidzadziwana wina ndi nzake? Ndithudi ife tidzamudziwa aliyense kupanda malire pang'ono kudzakhazikika pa ife monga Mulungu ali wopanda malire. Zindikirani, mukuyenera kutseka. Pamene iwo anayang'ana, ndipo Petro, monga momwe wophunzira wabwino weniweni wa seminari angati, inu mukudziwa, ine ndikukhulupirira mipingo yonse ndi yolondola. Ngati ndinu wa Orthodox muchikhulupiriro chanucho, zilibe kanthu. Kotero ife tingokhala nawo achi Muhammadi ndi achi Buddha ndipo ife tikhala nawo onsewo pamodzi. Petro anati ndi zabwino kuti ife tikhale pano ndipo tiyeni ife tsopano timange akachisatatu. Ife timanga seminari kuno ya Mose, ife timanga seminari ya Eliya. Ndipo onse amene akufuna kupembedza pansi pa lamulo ndi zina zotero asiyeni iwo azipembedza ndipo tsopano ife tikuzindikira. Iwo anayang'ana, ndipo Petro ndi iwo akumuyang'ana Mose. Mose ankayimira lamulo. Mulungu anawapatsa ana Israeli lamulo chifukwa iwo ankafuna lamulo. Mulungu sankafuna kuti iwo akhale nalo ilo. Kumeneko ndi kusankha kwa munthu. Mu Exodus 19 iwo anati, inu mulipatse ife china chake choti tizichita kuti chiyenereze chipulumutso chathu. Ife tizisunga lamulo ngati inu mupereke ilo kwa ife. Mwakulankhula kwina. Koma ilo silinali dongosolo la Mulungu. Ndi zabwino kungosiya kukonzekera nokha ndi kungogwiritsa ntchito dongosolo lake. Ine ndimapeza izo kukhala zophweka kwambiri kutenga dongosolo lake. Apo panayima Mose lamulo. Petro anati chabwino. Ena ife timasunga lamulo. Tsopano palibe thupi lolungamitsidwa ndi lamulo. Chotero, chotsatira, lamulo la Mulungu litayima pamenepo. Wotsatira anayima, anali Eliya. Umo ndi momwe iwo anabwerera, mwadongosolo la chiwerengero. Wotsatira anayima, anali Eliya. Amene anabwera pambuyo pa Mose. Ndipo Eliya ankayimira chilungamo cha Mulungu, aneneri. Ndipo Eliya ankayimira chilungamo chake. Motero kuti Eliya anakoka moto kuchokera kumwamba ndipo unapha fifite. Ndipo iye ankayimira chilungamo cha Mulungu. Chotero Petro ankafuna lamulo la Mulungu ndi chilungamo cha Mulungu. Palibe munthu angapulumutsidwe ndi lamulo. Ndipo ngati inu mulephera kulakwitsa lamulo, pali chinthu chimodzi chokha chotsalira. Ndipo ndicho imfa. Ndicho chilungamo cha Mulungu. Mulungu, Mulungu amafuna zimenezo. Lamulo lake la chiyero likuyenera kukhala ndi chilungamo. Chotero ndiye Petro akuyankhula akufuna kuti amange kachisi wake ndipo anamufunsa Mulungu ngati iye angathe kuchita izo. Kenako iwo anayang'ana mbuyo ndipo anaona Yesu yekha. Lamulo linali litalephera. Tiyeni ife mawa uno tichotse maso athu poyang'ana kudzilungamitsa tokha kapena china chake chimene ife tachita. Ine sindipempha lamulo, sindingaweruzidwe ndi lamulo, chifukwa ndine wopanda lamulo. Palibe munthu amene ankasunga lamulo. Iwo samatha kusunga lamulo. Ndipo inunso simungadzipulumutse nokha, inunso simungadzichiritse nokha. Ndipo ngati lamulo mwachifuniro chanu chopangidwa ndi munthu, inu munkafuna kuonetsera izo kudongosolo. Ndiye pali chinthu chimodzi chokha chimasowekera ndi lamulo. Ngati inu mulephera ndicho chilungamo. Ndipo chilungamo ndiko kuweruzidwa, ndipo nkufa kwa nthawi zonse. Icho chimafuna kutheratu chiti. Chifukwa iye amene aphwanya mfundo imodzi ya lamulo ndi wolakwira lamulo lonsero. Chotero inu mukuyenera kufa. Koma Mulungu pamene ife tiyang'ana pa lamulo la Mulungu ndi kuyang'ana pa chilungamo cha Mulungu. Tiyeni tiponyere maso athu mbali inayo. Tiyang'ane apa. Apo panayima Yesu akuyimira chikondi cha Mulungu. Osati lamulo, osati chilungamo. Koma mwa iye munakumana kukwaniritsidwa kwa ziwiri zonse, lamulo ndi chilungamo. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa. Panalibenso zinthu zodzipangira wekha. Mudzimvetsera kwa mphunzitsi wanuyo. Ndi chifukwa chake Petro ankakhoza kunena kuti inu ndi Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Lamulo ndi chilungamo zinakwaniritsidwa mwa Khristu. Ndipo ndi chikondi cha Mulungu kwa mtundu wa anthu. Chikondi cha Mulungu. Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi. Mulungu wachifundo mawa uno. Pamene ine ndikuchonderera omvetsera awa. Sitikuchonderera lamulo. Sitikupempha lamulo lililonse. Ife sidi kufuna kweru zidwa, ndi kuyenera kwao. Ine sidi kufuna chilungamo chanu ambuye. Ai, wosa di kuichi weruso chanu chibere pa ine. Ai ambuye, koma ine ndi kuchonderera chifundo chanu. Iye anati, mvereni inu iye. Chifukwa chiani ndi kuyenera kumumvera iye. Iye ndi mwadzi eka amene ali ndi chikumutso. Maria, Yosefe, ndoera ina onsewa, anari andoba mbanga. Koma iye yeka. Mvereni inu iye. Iye ndi obembedzera yekhayo. Iye ndi mkhala pakati yekhayo pakati pa Mulungu ndi munthu. Ye Kristu Yesu. Chifukwa chiyani ine ndizimumvera iye? Lamulo silikanandipatsa ine mtendere. Iye akhoza. Chilungamo silikanandibweretsera ine kali konse. Kutsutsidwa kokha. Iye amandipatsa ine mtendere ndi chiyanjanitso. Lamulo limakhoza kunditsutsa ine. Chifukwa ngati ndidwala, lamulo limafuna kuti ndikhale ndi ziwiri zonse. Malamulo achilengedwe ndi chilungamo cha Mulungu. Zimaperekedwa pa ine. Chotero ine ndiyenera kulipira chilango. Koma ndikatembenuzira zokonda zanga ndi maso anga mawauno kuchoka ku ziwiri zonse lamula ndi chilungamo ndikuyang'ana pa chikondi cha Mulungu amene anandiyanjanitsa ine kubwerera kwa iye kupyerera mu chisomo ndipo osati kupyerera mu lamulo ndi kupyerera mu chilungamo. Koma kupyerera mu chiyanjanitso iye analipira mtengo kuti adzamubweretse munthu ndi Mulungu pamodzi kuti adzawapange iwo amodzi. Uko mu Switzerland osati kale kwambiri pamene ndikutsekera pa ndemanga iyi. Ambira inu ana kusukulu ine ndikuganiza inu mukadali nayo iyo nkhani yakale imene sikuyenera kufa konse. Ngakhale ikuzilala lero mu dziko lathu koma sidzazilala ku Switzerland kumene iyo inachitikirako. Inu mukukumbukira kusukulu yanu mwawerenga anu za Arnold von Winkelried, ngwazi yaikulu ya Switzerland. Inu mukhoza kutchula dzina lake lero uko ku Swiss Alps ndipo nkhope zawo zidzasintha mtundu ndipo misozi idzatsika masaya mwawo. Zaka zambiri zapitazo achi Swiss ndi anthu okonda mtendere. Iwowo ndi achi German amene kalekale mu zaka zoyambirira anapita kumunsi kumapiri kumene kulibe miyala kapena kanthu. Koma iwo anagula, iwo ali ndi luntha la achi German. Achi German amaganiza kuti iye ndi mtundu wapamwamba. Izo ndizoona, koma iye akuyesera kupanga mfuti kapena bomba lomwe lidzagonjetse dziko lonse lapansi ndi luntha lake. Koma achi Swiss ndi munthu wokonda mtendere. Iye amapita kumusi ndi kumupangira iye amamupezera iye zipangizo zina ndi kumupanga woyandikana naye kukhala woyang'anira ndi kukhala mwa mtendere. Enako kuntunda mapiri atali ya Swiss zaka zambiri zapitazo pamene iwo anakhazikitsa wawo ufumu wawo kapena ndingatine kuti boma lawo, iwo sanali fuko la nkhondo, iwo anali fuko lokonda mtendere. Ndipo tsiku lina pamene owukira anabwera ku dziko lawo ndipo ankaononga chilichonse chimene iwo anali nacho kalikonse zilibe kanthu chimene iwo anamanga. Iwo amagubuduzira miyala pansi mapiri ndipo izo iwo analibe nazo ntchito. Ndipo iwo anali ndi ankhondo achi Swiss ali kumbuyo munda pansi pa phiriro. Ndipo ndizokongola kwambiri mu Switzerland momwe ine ndinawaonera iwo, momwe iwo amalimira ndi m'malo a mzigwa ndipo chotsatira ndi ng'ombe ndipo kenako kutali kukwera pa phiri ndi nkhosa ndipo njira yonse pamwamba ndi pamene iwo amaweta mbuzi zawo. Ndipo momwe iwo alili ndi kuimba kumene awa aku America Hollywood wotchedwa oyimba amazinyoza sizimafanana ndi izo. Momwe iwo ankaombera lipenga lawo pamene avutitsidwa kuti ndipo oyandikana nawo aliyense ankathamangira pamodzi kuti akathandizire pamene pakhala chosowa china. Ndipo tsopano ife timagwiritsa ntchito izo ngati gulu loyimba la jazzi gwedemula. Woo, izo nzotero kuipa kwake. Mvetserani abwenzi, ine ndipereka ndemanga ya bwana wanga. Ngati Mulungu satumiza chiweruzo kosachedwa kwa kambalo kachigololo aka ka anthu, iye adzayenera adzadzutse Sodomu ndi Gomora ndi kuwapepesa chifukwa chowawo cha iwo kukonkulondola ndithudi. Iye ndi wolungama. Ndipo sipangakhale china chilichonse chimene chingachitidwe koma Mulungu akuyenera kuchichita icho. Ndipo pamene chifundo chigwira manja ake otsegula, thawirani kwa iwo. Ndipo uko pamwamba pa phiri kumene gulu la nkhondo lalingʼono ili linali ndi zida zomwe iwo akanakhoza kuzipeza za zishango ndi ndodo ndi macheka ndi zina zomwe iwo anali nazo ndi mafoloko. Mothandizidwa, gulu la nkhondo lalikulu la chilendo linabwera monga ngati khoma lolimba la ncherwa. Iwo anali munthu aliyense wophunzitsidwa ndi mikondo yayikulu ndipo iwo ankaguba chamtsogolo pafupi. Kuthandizira gulu la nkhondo laling'ono la Chiswisi ili ku phiriro, iwo analibe chiyembekezo. Zonse zomwe iwo ankayesera zinali zonse zakuda ndi zamdima, ndipo panalibe chimene chikanawapulumutsa iwo. Patapita kanthawi, kuchokera pakati pawo panadzabwera kufula kwa mmodzi, Arnold von Winkelried. Ndipo anatulukira ndipo anati, abale, lero ine ndifera Switzerland ndi ufulu wake. Iye anati, timakonda dziko la kwathu, ndi zomwe makolo athu anamenyera nkhondo, ndi zimene makolo athu ankafuna kuti ife tikhale nazo. Ndipo lero chuma chathu chachikulu chili pa chiopsezo, ndipo lero ndikupereka moyo wanga kwa ulere ku Switzerland. Iye anati, kutaliko kuseri kwa phiri, kuli nyumba yanga yokondedwa, ndi mkazi wanga wokondedwa wokoma, ndi ana anga ang'ono, akundiyembekezera kuti ndibwereranso. Koma anati, ine sindidzawaonanso iwo pa dziko lapansi pano. Iye anati, lero ine ndifera Switzerland. Iye, iwo anati, kodi iwe uchita chiyani, Arnold von Winkelried? Iye anati, nditsateni ine, ine ndiphwanya magulu ankhondo, ine ndiphwanya boma lawo, ndipo kenako inu mudzatenga chilichonse chimene inu muli nacho, ndi kumenya mwabwino momwe inu mungathere. Monga munthu wankhondo, mumenye ndi zomwe muli nazo, mopambana amene mungathere. Ndipo iye anakwezera manja ake mwamba, ndipo iye anayang'ana pozungulira kumene mikondo yolemera kwambiri imabwera, pamene iye ankayandikirako. Ndipo anakwezera manja ake mwamba ndipo anafula, pangani njira ya ufulu. Ndipo iye anawathamangira iwo amene ankayandikira khoma la njerwa, pangani njira ya ufulu, iye anafula. Ndipo iye anathamangira ku mikondo yokhuthala kwambiri, ndipo anaponyera manja ake pa mikondoyo, ndipo anayisonkhanitsira iyo pa chifuwa chake ndipo anafa. Ndipo amuna a Chiswiss pamene iwo ankamutsatira iye ndi zomwe iwo anali nazo, icho chinapereka chisangalalo choterocho mpaka icho chinaswa likulu lawo. Munthu aliyense anali kunja kwa malowo, iwo sanadziwe choti achite. Ndipo Chiswiss anathamangira ndipo anapambana chigonjetso, ndipo Switzerland sinakhalepo ndi nkhondo chiyambireni. Izo zidzakumbukiridwa kwa nthawi yayitali ku Switzerland. Bola ngati kuli Switzerland, Arnold von Winkelried adzakumbukiridwa. Koma ameneyo ndi ngwazi yodabwitsa, inu maona, sizinayambe zafaniziridwapo konse. Koma ndi chinthu chaching'ono, chinthu chaching'ono chabe, kwa tsiku lina pamene ana Adamu, pamene lamulo linalephera, ndipo pamene chilungamo cha aneneri chinalephera, kumene lamulo linali lofoka ndipo silikanapulumutsa, kupyelera musembe ya mwana wankhosa. Magazi anyama ndi mzimu wa nyama sizikanabwerera, izo zinalephera. Satana ankadziwa bwinoko kuposa zimenezo. Ndipo pamene chilungamo cha Mulungu komabe kuyitanitsa moto ndi kocha fifite, ndi ziweruzo zomwe aneneri amapereka ku dziko lapansi, anthu mopitirira ankapita ku chionongeko. Chiyembekezo chilichonse chinali chitapita. Mulungu anali atatumiza lamulo, Mulungu anali atatumiza aneneri, ndipo iwo onse anali atalephera. Ziyembekezo zonse zinali zitapita kwa anthu. Tsiku lina mkati mwa madera a ulemerero, mwana wa Mulungu anadzatulukira. Iye anati, lero ndipita ndikukamasula ana Adamu. Ndipo pamene iye anayima kutsidyako, pamene ziyembekezo zonse, mdyerekezi amatha kuyika matenda pa ife, iye amatha kuyika tchimo pa ife, ndipo ife tinkalira kuzitenga izo, chilungamo cha chilamulo chinkafuna izo. Ndipo ngati ife timalephera kulandira lamulo, limene ife tonse timatsutsidwa ndi lamulo, chilungamo chokha chitha kuchitika. Panalibe njira yotulukira, palibe chimene tikanachita. Koma iye anatulukira patsogolo, ngero anati, inu muchita chiyani? Iye anapita ku dziko lapansi. Ndipo iye anati, tsopano inu aliyense wa inu ana Adamu, inu mutenge chimene ine ndakupatsani inu kuti mumenyere nacho, ndipo mumenye momwe inu mungathere, mopambana momwe inu mungathere. Ndipo iye sanapeze konse malo ofoka, kudzera mu theology kapena nso kumanga kwa maseminari kapena kumanga macharichi koma iye anapita kumene kunali mikondo yochuluka kwambiri kumusi kupyola mu chigwa cha mthunzi wa imfa ndipo iye anakasonkhanitsako imfa ndi matenda ndi mikono yake kupita mu chifuwa chake chomwe ndipo anatumizanso mzimu woyera pa tsiku la pentekoste kukayika mʼmanja mwathu ndi kufuna kuti mwana aliyense wa Adamu amenye amene tingathere ngakhale mungasekedwe ngakhale mungazunzidwe ngakhale mungatchedwe woyera wodzikulubuza china chilichonse menyani momwe mungathere pakuti chigonjetso ndichotsimikizika ndipo mathokozo apite kwa Mulungu mdani wazulidwa maboma ake aphwanyidwa ndipo olamulira wamkulu wa chipulumutso chathu akutsogolera lero mwa ubatizo wa mzimu oyera ana amuna ndi akazi a Adamu chifukwa chiyani mukukhala pano mpaka kufa tiyeni tidzuke ndipo tichite china chake tiyeni titenge zomwe tili nazo ngati izo sizikuposa mulomo wachivundi womwe umatha kuyendabe tiyeni tipereke matamando kwa Mulungu tiyeni timuthokoze iye chifukwa cha chipulumutso chathu ngati iwe uli wochimwa iwe sungathe kudzichotsa wekha kuchoka ku miyala ya dziko lino imene Mulungu wakuchotsaniko inu ndi uthenga koma imani njii ndi kumulola Mulungu akuchekeni inu kuti adzakuyikeni inu pa nyumbayo ngati mukudwala kumbukirani Yesu anagonjetsa zonse imfa gehena matenda manda ndi zonse pamene iye anakuferani inu pa Calvary tiyeni titenge zomwe tili nazo mawa uno ndi kumenya nkhondo momwe tingathere pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mu mawu apemphero ndipo ngati ine ndingamufunse Mulungu kuti abwere ndi kudzayimba limba nyimbo ina yabwino pamene ife tonse anthu anzeru oganiza bwino kodi inu mukuyamikira mawa uno imfa ya Ambuye wathu Yesu mipingo yanu sigwira ntchito ngakhale yabwino momwe ingakhalire masukulu anu adzalephera momvetsa chisoni ngakhale abwino momwe angakhalire dokotala wanu adzalephera momvetsa chisoni wabwino momwe angakhalire koma mmawa uno tiyeni titembenuze maonedwe athu tiyeni titembenuze maso athu kuchoka ku malamulo a matchalichi ndi zipembedzo ndi ofesi ya dokotala ndipo zabwino momwe izo zonsezo zilili ndipo tiyeni timvetsere liwulija likubwera kuchokera ku mthunzi umene ukutiphimba ife mawa uno uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye wokondedwa Atate akumwamba modzichepetsa monga Khristu angayandikire ife tikubwera mʼmalo mwa otayika ndi osowa atengeni mawuwa awa lero ndipo mzimu oyera umene ukutsogolera mpingo aphunzitsireni ana anu kwa Mulungu lero ambiri mwina anagwera mʼmbali mwa njira ndipo sakuidziwa njira ya Mulungu panonso iwo akhala a mdima ndipo achititsidwa mdima ziyembekezo zawo zalephera koma mulole iwo aonenso Calvary kachiwiri kumene inu munagwira mivi ya moto ya mdani wa imfa mdani wa matenda mdani wa chisoni mdani wa anthu onse ndipo pamenepo inu munazika izo mchifuwa chanu ndipo munathyola njirayo ndipo kudutsa kutsika mthunzi wakuda umenewo mmawa uno ife tikuona kwathu mu ulemerero monga Von Winkle udananena kuseri kwa phiriro kuli nyumba iwo akundidikirira ine kuti ndibwere koma iwo sadzandionanso ine koma Yesu inu simunati iwo sadzandionanso ine konse inu munati mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri ine ndipita ndikukakonza imodzi ndipo ndidzabwera ndikudzakutengani inu ndikudzakulandirani inu kwa ine mwini momwe ife timalemekezera imfa yochirimika ya Winkle koma iye anali wachivundi iye anangokhweza kufa ndikusiya mbuyo koma inu munabwera kudzafa ndikudzawombola ndikutibweretsa ife osati kuchokera kwa wokondedwa athu koma kupita kwa wokondedwa athu osati kuchokera ku nyumba zathu koma kupita kwathu ndikudzadula mzere kudutsa mu mdima wa imfa kuti ife tidzathe kuona kuseri kwa chophimba kumene kuli madalitso a Mulungu ndipo tsopano lero Atate wokondedwa ngati pali aliyense wa ana anu amene inu mwawaphulitsa ndi uthenga kuchokera kumiyala ya moyo ndipo mukukhumba kuwapanga iwo chomwecho ndipo mwakhala mukudula pa iwo mawa uno ndi kuwadula iwo ndi kuchotsa zizolowezi zawo ndi maganizo awo oyipa ndi miseche yawo ndi kubwerera mbuyo kwawo ndipo tsopano inu mukufuna kuti muwakhazikitse iwo kachiwiri ndi kuwayika iwo mu nyumbayi kuti inu mungalankhule kwa mitima yawo pakali pano ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa kodi pangakhale mwana wina pano lero amene wasochera pa njirayi kapena mwina mwake sanabwere pa njirayi koma inu mukumverera lero kuti mukufuna kuphatikizidwa mukufuna kukhala mwala oyikidwa mu nyumba ya mulungu kodi mungakwezere dzanja lanu kwa khristu kunena khristu lulani chidziko changa mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko mnyamata wang'ono mulungu akudalitse iwe dona mulungu akudalitseni inu bwana mulungu akudalitse iwe mulongo wanga mulungu akudalitseni inu wina wakenso tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa pamene ife tikuyembekezera pa mzimu woyera ndipo inu mukudziwa ngati inu mumamulephera mulungu kapena ayi kodi inu munalephera kupita pamene mgonjetsi wanu wamkulu anati bwera unditsate ine nyamula mtanda wako udzikane wekha bwera unditsatire ine ine ndidzaphwanya malikulu a mdani ine ndidzaphwanya malikulu a tchimo ine ndidzaphwanya malikulu a matenda ndipo inu munditsate ine ndi kumenya mwabwino momwe mungathere chifukwa ndidzapanga dzenje kudutsa izo ndipo nyumba zathu zidzasungidwira ku moyo wa muyaya kodi ndili mulendo wodalikirana ndi mulungu mungokweza manja anu limodzi mulungu akudalitse iwe mnyamata wang'ono winanso amene sanakwezepo manja awo koma kukweza mamba dzanja lawo kuti ndikumbukireni ine mʼbale Branham lero ine ndikufuna tsopano kuti ndibwere kwa khristu ine mulungu akudalitseni inu mlongo ine ndikufuna tsopano ndibwere kwa khristu kuti ndidzadulidwe ndi makina ake china chake mawa uno chakhudza mtima wanga ine ndagwerezeka pansi mkati mwa ine ine yense ndayikidwa kumbuyo kuno ndi zizolowenzi zachidziko litsiro ndi matope pa dziko lapansi zavundukula zandiphimba ine koma uthenga lero wandivundukula ine ndipo ine ndikuyima monga wolakwa pamaso pa mulungu ndipo ine ndikuzidziwa zimenezo ndipo ine ndikufuna mulungu anditenge ine ngati mwala lero ndikundidula ine ndikudzandipatsa ine chivomerezo cha ambuye yesu ndi mzimu woyera ndikundiyika ine mu ufumu wake ine ndikufuna ndivundukulidwe lero pamene ine ndavundukulidwa ndikufuna kuti ndichekedwe ndikuyikidwa mu ufumu wake kodi inu mungakweze manja anu kwa iye ife tisanakhale ndi pemphero kwa wotchimwa chabwino pali manja 4 kapena 5 omwe akwezedwa mwamba ine ndikupemphererani inu tsopano ife tilibe mwina mwake njira yopangira kuyitanira kuguwa mwina mwake ngati inu muti mudikire mphindi zochepa chabe ine ndikupita ndikatha kupempherera odwala ine ndikufunani inu kuno inunso koma ine ndikupemphererani inu tsopano kuti mulungu angopereka china chake chapadera kwa inu pa nthawi ino atate athu akumwamba zinalembedwa mu mawu anu oyera molingana ndi zolemba za mlembi wanu Mateyu oyera mutu wa 5 ndime ya 24 iye amene adzamva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha sadzabwera ku chiweruzo koma wadutsa kuchoka ku imfa kupita ku moyo imvani kupempha kodzichepetsa ndi kofowoka kwa kapolo wanu kwa aliyense wawo amene akweza manjawo inu munati palibe munthu angabwere pokhapokha atate anga atamukoka iye ndipo inu mwakhala mukukoka mawa uno ndipo iwo amva ndipo iwo akweza manja awo chikhulupiriro chimadza pakumva ndipo kumva mawu ndipo ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha iwo lero ndipo ine ndikupemphera kuti inu muyeretse wokhulupirira aliyense ndipo muwadzaze ndi mzimu woyera iwo amene ali ndi mitima ya njala amene akhuthula dziko mawa uno ndipo akufuna kuti adulidwe ngati mwala wokwanira kuyikidwa mu nyumba ya mbuye ife tikupempha izi mu dzina la khristu ameni kodi inu simukumvera mosiyana basi kodi mzimu woyera sukungotenga mawu a mulungu ngati bulashi yokhulira ndi kumangokhula kuchotsa zinthu za mdziko kenako inu mukumverera mwatsopano tiyeni tiyimbe nyimbo ya kale ya ulemerero iyi kamodzinso kwa ulemerero wa Mulungu tsopano. Uli kasube amene ali wodzazidwa ndi mwazi, wochokera mitsemba ya Emanueli. Tonse palimodzi tsopano, chabwino. Ine ndikufunsani inu china chake pakali pano. Ndi angati akumvelera kuti machimo anu onse ali pansi pa mwazi. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu? Ine tsopano ndikukhulupirira kuti Mulungu wandikhululukira ine, ndipo ine ndi mwana wake. Oh my. Tsopano wakuba pakufa anasangalala kuona. Kasupe ameneyo mu tsiku lake. Iye anali kufa. Iye anasangalala kuona kasupe mu tsiku lake. Pamenepo ine woyipa monga iye, sukani machimo anga onse. Pamene ife tikuyimba ndime iyi, ndipo kenako tifika pa kolasi. Ine ndikufuna kuti mugirane chanza ndi wina waga amene wakhala pafupi nanu. Munene, Mulungu akudalitseni inu mbali wa Chikhristu mlongo, aliyense amene ali. Tsopano tiyeni tiyimbe kwa Ambuye tsopano. Choyamba tiyeni tikweze manja athu ngati tingathe ndi kuyimba. Wakuba pakufa tsopano pakolasi, kenako tigirane chanza. Atate, ife tikukupembedzani tsopano. Tsopano gwiranani wina ndi nzake pa dzanja. Momwe ife tiliri wokondwa lero, monga wokhulupirira Chikhristu, monga nzikazi zathu za ufumu, kuti Mulungu watsuka machimo athu onse, ndipo watipanga ife zolengedwa zatsopano mwa Khristu Yesu. Tsopano, kodi ndinu wokondwa chifukwa cha Ambuye? Zopambana. Tsopano, kumbukirani abwenzi, misonkhano ibwereranso kuno madzulo uno. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndinatenga nthawi yotalikirapo mawa uno kuposa momwe ine ndimafunira kutero. Ine ndili ndi chochita nthawi yomweyo kukatha msonkhano. Ndipo ndine woti ndikumane ndi ena inu abwenzi okondedwa. Ine ndikudabwa ngati zingakhale zotheka ngati ife tingayimitse izo mpaka madzulo uno, pamene ine ndibwererenso ku misonkhano usiku uno. Chifukwa ine basi, ine ndimaganiza kuti ndikhala nditatsiriza ikamakwana 11, ndipo tsopano ife tili ndi. Ndiyangati ati apemphereredwe, tiyeni tione manja anu akukwera mmwamba paliponse. Ife tili ndi omvetsera ambiri oti tiwapempherere. Ndipo ine ndinakuwuzani momwe mwamuna wachirutera uja kuntunda uko anandilembera ine kalata yoteroyo.
ndipo wananditsutsa ine, ndipo anati, mwamuna amene analalikira kwa anthu zomwe ine ndinachita, ndipo anganene kuti ngelekezi sangathe kuchiritsa ndi zina zotero. Ndipo ndinamuyankha iye mode kamamwe ndikudziwira. Iye analembanso kalata ndipo anati, ndikufuna kukumana nanu ku msonkhano wa amuna azamalonda. Ndipo ine ndinamufunsa mbali moo ngati iye angamupatse iye malo. Iye anati inde. Ndipo iwo ananditengera ine uko ku seminari ya Chilutera, ndipo anakonza chakudya cha madzulo kumeneko, kumene ophunzira onse ndi aphunzitsa amenewo. Ndipo uyu anali mphunzitsi wamkulu, iye anakhala pafupi ndi ine. Ndipo tinadya chakudya limodzi. Ndipo iwo anali achi German. Ndipo iwo anali ndi a chakudya cha madzulo chachikulu chitakonzedwa. Ndipo a madona onse ankayembekezera pa ife ndi zina zotero. Mgonero utatha, mphunzitsi wamkulu wa Lutheran uyu wa college ya Lutheran anayimirira ndipo anati, mbale Branham, ine ndakubweretsani inu kuno kwa cholinga chimodzi. Iye anati, ndiko kuti ife tikufuna kuti timupeze Mulungu mu ubatizo wa mzimu woyera. Ine ndinamuyang'ana iye, ndinamuyang'ana mbale mo. Ndipo mbale mo anandiyang'ana ine. Iye anati, ine ndinakutsutsani inu ndipo ndikupepesa. Anati, mbale Branham, inu mukulondola, ndipo ine ndikukupemphani inu mundikhululukire ine. Ndipo tsopano ife tikufuna ubatizo wa mzimu woyera. Anati, ife taona zomenya mipando zochuluka ndi kung'amba zinthu, koma anati, ife tikufuna mzimu woyera weniweni. Ine ndinati, kodi inu mukukhulupirira? Iye anati, ine ndinati, kodi seminari ya Chilutera ndi chiyani? Kodi chipembedzo cha Chilutera ndi chiyani? Anati, ife sitikusamala chimene chipembedzo cha Chilutera, ife tikufuna Khristu. Bob Shula ndi iwo mkonzi wa Christian Herald ndi iwo analata ngolandira kumene mzimu woyera, bwenzera pa mtima la bile ndi onse amenewo. Abala amenewo ali ndi njala ya mzimu woyera. Ndipo kenako ine ndinati, iye anati, iwo ndi wa Alutherani? Ine ndinati, iwo ndi wa aliyense amene afuna muloleni iye abwere. Iye anati, kodi ife tingawalandire bwanji iwo? Ine ndinati, kodi ndinuona mtima kwenikweni? Iye anati, inde mbale Branham, kuchokera mukuya kwa mtima wathu. Ine ndinati, nanga bwanji ophunzira inu? Dzanja lililonse linakwera mwamba, ndipo misozi ikuyenderera pansi pa masaya awo. Ife tikufuna Yesu. Ine ndinati, sunthirani mbuyo mbale zanu, tengani mabenchi anu, akankhireni iwo pa khoma. Munthu aliyense anatero, njira yonse mozungulira. Ine ndinati, tsopano gwadani pansi ndipo mutembenuzire nkhope yanu ku khoma, ndipo muyambe kumupempha Mulungu mzimu woyera. Ndipo ine ndinamuza mbale mmo kuti ayime ndi kupemphera. Ine ndinapita ndikuyika manja pa aliyense, ndipo ophunzira onse 72 ndi mphunzitsi wamkulu analandira ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo iwo akugwedeza dziko limenero ku mtunda uko ndi zozizwitsa ndi kugwira ntchito kwa Mulungu. Iwo akumakhala ndi misonkhano ya machiritso ndi chilichonse, seminari ya Lutheran. Ine ndikhoza kuyimba mokhutira kwa mtima wanga. Chifukwa chiyani? Pamene uli ndi njala ndi ludzu. Mkazi wosauka uyu wang'ono wagona apa, akufa ndi khansa. Ndithudi iye ali ndi njala ndi ludzu mawa uno, kuti Mulungu amuchiritse iye. Ndipo mulipo ambiri a inu mwakhala pamenepo ndi vuto la mtima. Ndithudi inu mufa nthawi yomweyo ngati Mulungu sakuchizani inu. Pali ambiri amene ali ndi matenda ena omwe ndi oyipa kwambiri. Koma mzanga, usangane ku chilungamo, sungathe kulipira chilungamo. Usayang'ane ku lamulo, chifukwa lamulo silingakhoze kusungidwa. Koma uyang'ane kwa Yesu yekha, pakuti iye ndi amene anakuwombola iwe. Ndipo kupyolera mu chikhulupiriro mu dzina lake, iwe ukhoza kuchiritsidwa mawa uno. Ndipo ngati Mulungu angatumize achiLutherani 70 atumiki aLutherani kuti akalalikire uthenga ndi ubatizo wa pakusanjika manja. Yesu anati, pamene iye anatipatsa ife nkhondo zathu, monga von Winkelried, iye anati, timenye ndi zomwe tili nazo. Izi ndi zomwe iye ananena, zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mu dzina langa iwo adzatulutsa mizimu yoyipa kapena ziwanda. Iwo adzayankhula ndi malilime yatsopano. Ndipo ngati njoka idzawaluma iwo, iyo sidzawavulaza iwo. Iwo adzayika manja pa odwala ndipo iwo adzachira. Ndipo tayang'anani pakudula kwakukulu kuzungulira dziko tsopano. Uthenga ukupitirira.
Ndipo ana amuna Adamu amene analandira chisomo cha Ambuye Yesu Khristu wathu akumenyera njira yawo kuti adutse ndipo kudula nzere pa ndani tsopano ndipo ife tikutenga momwe tingathere ndipo monga inu anthu abwino mawa uno amene mumayamikira thanzira bwino muzikumbukira izi pamene ife tikuzipempherera izo ndipo ine ndipempha kuti odwala afole kumbali iyi chapa kumanja kwanga ndipo ngati akuluakulu angabwere ndikudzawathandiza iwo ngati mungafune ndipo ine ndikuwafunsa atumiki authenga ngati iwo angayime apa pafupi ndikudzapemphera ndiye musachoke ngati mungathe kupirira izo ife tikufuna kuti tipemphe kuyitanira paguwa kwina mumphindi yokha mwamsanga momwe ife tingathere misonkhano siitha ndi msonkhano wa machiritso uwu tsopano folani mbali iyi ndipo ife timufunsa mbale Neville mbale wathu wokondedwa ngati iye ati achite mmene ife timapitirizira mwachizolowezi ngati iwo angathe mulungu akudalitseni ndi mulongo icho chinali chiyani Ngane kuti kwa Yesu madokota alalephera china chili chonse chalephera koma uyu ndi mwana wanga wokondedwa mvereni inu iye kodi iye ananena chiyani iye anati mvereni inu iye kodi iye ananena chiyani kodi iye ananena chiyani chifukwa chiyani zinthu zonse ndizotheka Mphamvu zonse za matenda chilichonse zaperekedwa kwa iye. Mvereni inu iye kungokhulupirira. Pamene lamulo lalephera, pamene adokota lalephera, pamene zinthu zonse zalephera, kodi iye ananena chiyani kungokhulupirira. Mahandirede ena ine ndikuganiza. Yena iwo akubwera muzikuku mmodzi apa pa machira pafupifupi kufa madokotala ano okondedwa monga anthu odula thupi pakati kapangidwe kathupi ndipo amayang'ana ndikuona chilichonse chimene iwo angathe muchidziwitso chawo iwo amayesetsa kuti apulumutse moyo koma nthawi zambiri iwo amalephera ndife okondwa kwambiri kuti mtambo wowala uwu waulemerero umene unapachikika pa iye unati koma uyu ndi mwana wanga wokondedwa pamene lamulo linalephera ndipo chilungamo chinalephera kuchitika ndiye mulungu anati mvereni inu iye ndipo kodi iye ananena chiyani zinthu zonse ndizotheka ngati mungangokhulupirira thandizani inu kusakhulupirira kwathu ndipo monga atumiki yauthenga ife tikupita tsopano kuti tidzoze odwala ndi kuyika manja pa iwo pamene anthu opatulika akachisi uyu akusonkhana pamodzi mupemphero mulungu dalitsani kuyesetsa kwathu ndipo chiritsani odwala tikupempha mudzina la yesu ndi mitu yathu yoweramitsidwa tsopano mupemphero ndipo pamene osonkhana akuyimba mofewa kungokhulupirira mbale Neville adzoza ine ndiyika manja pa odwala wokondedwa atate akumwamba mwatsopano kuchokera kuseri kwa nsanja pamene ine ndayima pakati pa imfa ndi moyo pakati pa wotchimwa ndi chiweruzo kuwalozera iwo njira yopulumukira ine ndikuponyera izo kumbuyo kwawo tsopano ndikuyika manja pa mkazi wodwala uyu ndipo pamene okondedwa ayima akuyang'ana pa iye palibe chinthu chimodzi chimene chingathandize tsopano koma inu ine ndikuyika manja pa iye monga inu munadzozera.